ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Heɗiɓe studio tamani oɗo saha yo sakkiki moɗo Ousmane Diko haalan toon kabaruji gonɗi ɗo ɗi jewde men zone la presse le Bamako. Seydi Bo wonanen to Bowal ɓoggi janɗe to nana wi agence ɗum gollirde yettinone kabaruji al akbar le leydi Mauritanie yadda agali waɗi guidango fewde e leyɗe gonɗe ley duuɗe Afrique sappo e goho ɗum Afrique ɗo Amérique fawarde e leyɗe Europe. Mali noon inde mum wala hen. Donc e ande dow kabaru ndenago kolliti go guidango ana hani nangirede soɓe leyɗe guidade ɗe fawarde e Mali fou ana kani ɓeydande dabare ndenago mumen doole. Sema ɓami aadi tabaɗo hono kala ko hawra e batu jokkititoɗe golle kawral deƴere ngal nden hoore muɗum mbi fay hunde du falatako e joƴƴingol laamuji hakkudeji tumbutu fawarde tawde ni ñande sappo e tati lewru avril warol ndu. Nana syndicat jangguinoɓe waɗi beete hande Bamako ɗo majere nde walda e baasi nde fedde holliti metti muɗum e ley ko gouvernement tabaki lew kawral hono ko hawrano ñande sappo e joyi lewru octobre hitande 2016 nde. Yo ɗi gonni sembe kabaruji ɗumen jogani on bisimin moɗon e dow studio tamani. Yadda agali waɗi guida ɗumana guidango fewde e leyɗe sappo e goho e ley ko al akbar gollirde Mauritanie yettinore kabaruji andini ko o hooreji guɓal jihadi nosra al islam wal muminin wal muslimin windi hono yibbo inɗe leyɗe sappo e goho ɗe o waɗi gaño gonɗe ley duuɗe Afrique Amérique fawarde Europe. Mali noon inde mum wala e leyɗeɗo leyɗe ɗe o honni keɗɗen Oumar Waygalo fafam ɓeydo.
États-Unis, Allemagne, France, Pays Bas, Suède, Tchad, Guinée, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Sénégal, Niger, kanko gorko noddirteeɗo yadda a gali o hollitiiɗo o waran wadde bonandaji fewde e ɗeɗo leyɗele. Leydi Mauritanie kañe Mali wala leyɗeɗele ɗo gidi ñalawma hannden o ka hollitiwide leydi France ndi yo leydi mbañodi alsilamako ko hiɗɗi. Fa hannde kabaruji dokka to alakhbar to aɗa hollita wide ley ko ƴaɓɓino ko guɓe jaadinkoɓe mawɗe gonɗe ley saha leydi Mali ndi kollitiwide wattu jonon dentinam bawɗe muɗum en fa gaɗa bonandaji. Kanko yadda a gali o kajaɗo yajinde nokkule ɗo watta ɗiɗo bonandaji o hollitiwi ɗo waran tenude yimɓele wattu jono kamɓe darna demo no golleji makko ɗi gori. Fa hande ngal ɗo guɓal ɓe kollitiwiɗe ɓe ɓaman kaɓorɗe ɓe gaɗan bonandaji ɗiɗo bonandaji soɓe gaɗa ɗum ɗu ɓe gaɗan honno ɓe andirano bonandaji wara warto.
Hono yoga e famanɓe kabaruji ndenagu goɗo guidanga hana nangirede soɓeyi hana nangirede hana yeɓede nenna e wi mabɓe du leyɗe guidade ɗe fa warde e Mali fou ana kani du ɓeydude hono dabareji ndenago mumen doole. Nenna kanko Serge Daniel journaliste hono ballifiɗo dewte dunke e ande ndenago du wonko haalde Oumar Waygalo keɗɗam.
So leydi Mali ndi wala ley leyɗele guidaɗe waktu joni o yimɓele gonɓe ley leydi Mali ndi kañum en gonda barkan kañe ɓorniɓe kufunaji bulabulaji warɓe wallude leydi Mali ndi. Caggal ko kawrital mangal ngal waɗɗo Bamako ɗo conférence d'entente national wo hollitinɓe wiide guɓal Hammadou Koufa kañe yadda a gali ɓeɗo yimɓele ana kani haldede. Miɗe miila ɗum walatade sababu wattu joni soɓe mbiya ɓe gatta bonandaji fewde e leydi Mali ndi. Guidali ɗiɓe gaɗi wattu joni yimɓele ɓe ana kani jogiradi ɗum soboyi saabi ɗeɗoɓe dokki kabaruji ɗi soɓe gaɗa bonandaji mabɓe furɗonɓe dokkata ɗiɗo kabaruji. Joni jamare nde fo ana hani jertade sa ɓami misal no leydi Côte d'Ivoire ndi worri won suudu huminidu kabaru no jaadinkoɓɓe gorri wondu ley leydi Amérique hollitino wiide bonandaji ana mbawno wadde le leydi Côte d'Ivoire ndi.
Kala ko jiɗɗo andinde bangal hakkillaji mawɗon poɗe fayde ɓeme amen ande Facebook na Twitter na du nodde dow numéro ji amen ɗin goni 75 84 11 11 na du 75 84 12 12. Dendangal guɓe azawad andini taƴoral mumen aadi tabaɗo hono kala ko funti e ley batu fedde jokkititonde golle kawral deƴere nde ndennon ngal holliti du wala fo ko faloto e joƴƴingol laamuji hakkudeji tumbutu kañe tawdeni ɗi ñande sappo e tati lewru avril waro lewru avril ndu ndenno hoore muɗum ɓami aadi tottude hono ministrema kan en kidal to fa golle makko o gonɗa. Kanko ilad ag Mohamed keƴaɗo haala sema wonko haaldi imrena kilu mayga keɗɗena ko mumini sende bu faccitani hen
le ñalande garoji ana hani laamu hakkuneji joƴine ɗo ɗi gala kañum e golleji luggugol makko ɗi fuɗɗe kidal e tawdini
wakkati majji e hakkille an golleji ɗi gatte no ɗi certa bangal sema kay min jeddata ɗum laamu o fi dabareji bangal almusadaji sala golleji ɗi ana golle miɗo miina wala ko hani haɗude fuɗɗugol golleji ɗi saabi de laamu hakkuneji kani fuɗɗude golleji do yuɓo inde wottotoɓe kañi lalinde woteji garuji
syndicat janginoɓe waɗi beete hannde hono maajere nde walda e Baasi Bamako ɗo ndenna battane muɗum yo hollitinde metti mum en fewde e wayde tabade gouvernement kawral hono ñande sappo e joyi lewru octobre hitande 2016 nde yo hertanade janginoɓe geɗu hono fondude jobdiji hono janginoɓe Mali Fuudu fawarde e ɓeydude ngenari darde janginoɓe dow ɗum ɓe aaɓe hakkundeɓe be fawarde e hettuɓe ley se woni ko syndicat o dartuno ndenno kanko janggina keta kono keƴaɗo haala ley sipesco ɗum syndicat daraniɗo kabaru janginoɓe hakkundeɓe wonko haalde Fatoumata Bari keɗo ɗemɓe
c'est une marche pacifique pour
majere nde yo famin mbiya min jaɓanta yimɓele ɓe ndewata kongi muɗum saabi de ko ƴaɓɓino ko janginoɓe ɓe mbi jande dowre e hakkundere ana kani hawtinede kokke sariya goto li golle laamu o jaɓɓinino ɗum bindi ɗi bindiraka e chinoan kore bindiraka e arabum kore wakkati nde ɗum taɓete nden laamu o ana wondi e yarude caggal min jaɓata maliyo leydi andirani rewde konge muɗum hono nuygal sariya rewreteno hande miɗen jiɗi talkuru ndu taɓe kayru tan min kaja fay hunde ɓeydude jomdi kañum e jeenari fuu do talkuru ndu yowi wala fuu ko wawi ɓeydenede janginoɓe caggal ndu talkuru laamu o jaɓino ɗum hande iɓe gondi e waltinde ɗum min jaɓata iɓe kani rewde kongi
mabɓe
hono syndicat janginoɓe signinoɓe ñande sappo e goho lewru octobre 2016 waɗi maajere beete hannde le Mali Fuu imma daraji gaɗi beete hannde kaay Kulikoro Banamba Sigaso Tumbutu Segu San Fawarde e Yoroso ndenno ɓe janginoɓe darti hono tabagol gouvernement aadeji ɗiɓanno ñande jetti lewru janvier Fawarde e waɗande ɓe geɗu kertaɗo ana ɓuuri millioji $25 gaɗeteɗi ley hono suudu courant nangue dokko mégawatt 33 ley laamu Segu courant nduɗo suudu ɓeydana Mali le temedere fuu sappo yo fonds d'investissement climatique banque africaine de développement kañi e société financière internationale dokki jawdi nduɗu suudu courant golloru ko warta duuɓi 25 pade muɗum wartude e jeeyal Mali ana ɓuuri milliardji jeɗɗi sefa gaɗeteɗi hikka le golle heeƴo hono yawningo jerƴo yaade yesso du yirwere région ngaji sahal ɗi ndenno yo oɗo kabaru yalti e libato ɗiɗoɓe comité kumaniɗo goɗo heeƴo joɗinoɗo keño Bamako ɗo yo région ngaji Segu Motti Gawo Tumbutu Kidal Minaka Fawarde tawde ni goni gondaɗi e goɗo heeƴo kanko Seydou Traoré gouverneur région Gawo o wonko haalde e Juliette Koulibaly keɗɗena ko Mamadou Sama Seku faccitani hen
une session non
gal do kawrital yo kawrital gal min buwi wadde yalla min jawta kala ko golla kala ko hani gollede e kalati Allahji kebaadi kanyadun hono dawrude dido ti Allahji wakkat jun o kay on don nokku gonde yamadun min kunjan hore kabar golliji hitande 2017 di min weltani san kabar mudun bangal nokkuji didi tafon gollido de fuf kibe moñitinede bangi goddo dun entreprise an ciwdi di fuf ngatana ma hakkilo tatoba obe kunjani hore dun hewtugol golle denno yo nodda ko ngada mi fawde yimɓele nortortoɓe ɓe yoɓe kayba kala ko golla ko kala joguiɓe anniya jiɓude kabar muɗum anda wiide yo kabaru leydi Mali noon ɓe mbawi waɗande himmeji mabɓe immadaraji kaɓe gaɗaɗi e ley saria
faut revendiquer dans les droits
yimɓe nayo ana e juuɗe batte hono suutugol neɗɗo ley kabaru debbo chrétien jeeyaɗo Colombie naɓaɗo puɗɗoɗo lewru février ƴaɓɓinu ndu nenno ley ɓen gollannoɓe ley parasut ɗo sere o gloria gollannoɗo ana e mabɓe
Union européenne et Royaume-Uni, Gonifa Botobe, Studio Tamani.
kar doganoɗo sakitiri ke doddu muɗum ley suudu théâtre ñena ɗo hakkunde muɗum e Sigaso kiloji capanɗe jeɗɗi e joyyi ana ɓaɗo sappo yon barmuɓe ley kaɗo kasara ndenno ko heɓa e nanɗe yo apprenti ɗum ekkititoɗo donnude donnanno kar o wattu kasara ka ndenno barmuɓeɓe ka naɓama ley suudu dogotoro toon Ker Mali ana wondi e famminde sukaabe sewar no golleji totindugol beengu ngarete o golle puddudo beete hande famina hono sukaabe hewbe fa famina hono do laawi ande kessede do woni hono Facebook Twitter nadu Instagram yo dun jande badde tati takondirde de Ker Mali kanye he debbo alafia ardondiri e golle hono darnde hebbe torra kanyu e do baale hala nana en kedata le sariya finatawa wonko moobi batu to mottito neno o do batu puddaado handen tiloto jangon yo minisma le sandu mudum hakkeji yimbe yiti hakkilo mu o do golle neno walde hebbe torra be du dokama hono kaaki ordinateur ngaji ko buri milioji sappe didi sefa pade meden certude kabaruji me micintina on faande le kabaruji di sembe majji e wi hono agence yottinore kabaruji al akbar le leydi mauritani yadda gali ka wadi gidango feedo e leede gonde le duuda afrique amerique kanye europe fu malino inde mum wala hen dunke ande do hono kabaruji denagu ka koliti ngoda gida ko ana hani nangirede sobe leede gidade de fawarde malifu ana kani beedande dabareji denagu mu en dole sema bami adi tabade kala ko hawrano e batu jokkitito do golle kawral de erengal hore mudum bi fay hunde du falata ko e jeengol lamu jakkundeji tumbutu kanje tawde ni nyande 13 lewru avril du sendika janginobe do wadi beete hande bam ko do majere de wadda e basi de fedde holliti metti mudde e de ko gouvernement tabaki adi ndi bamno nyande 17 lewru octobre hitan 2016 yo da kaddu de ni kabaruji kedde hedade faande yewtere man yaso yen tawde jam
Sijo tamani